ley oɗo wido o kanko hoorejo groupe solaire Mamadou Konaté mo Bamako mimi haala plantereji alhaali kuntiji ɗi sukaɓe lekkoye premier cycle pijirta ardiɓe oɗo nokku takiɓe ɗeɗo kulle ɗe landol gaddi saabi oɗo golle o kasidinne piiɗe sukaɓe lekkuye yalaɓe biire ley jangnirɗe ɗe ewi kanko yumno golleji ndeɗo jangnirde kaltidan tan hani nawtorede keɗɗanna Abdourahmane Diallo
hoorejo sul l'école on noddi cukal janggol l'école tawa ana jogui message le cuɗi l'école tawrede jamɓe sokande le cuɗi l'école wala hunde ko sari yamiri cagan o kabar mata directrice on noddi saraɓeɓe cukalu faminiɓe feu so tawi sukaɓe hana fede le cuɗi l'école kasine David anan fede ko natto saɓeɓe famitine de kuteji waddude jamɓe nandana muɗum le cuɗi l'école faɓe hollite kuteji
muɗum
sukaɓe lokku jogaɓe ndeɗo jangnirde dullay fewi faratiji ɓiliɗi e oɗo taggu o jogaɓe kay holliti ana hani jaati kala ɓiliɓe kabar muɗum jukke no haniri ka yila yogaɓe ɓeɗo ɓeydene faamu
hunde foof wawi barude tomonde hana waddede le cuɗi l'école neɗɗo waɗɗo ɗum ana hani jukkede sadi a yamiri wi jande e nandal muɗum fo hana tawre sukal l'école le nokkuto janggata toon sukal l'école yiira toon ƴijamde ana hani fiyede neɗɗo hana fiide sukal l'école hannden ɓena hani hollitede tan kuteji ko natto saabe waddude tiɗelale le cuɗi l'école saabu musen yogaɓe ana fiya sanne
yiiɗa fi suka fiye to l'école toon no hollitiri inna galle goto momin jiidi yila saraɓe yogaɓe kay soni ɗum tilsi sukaɓeɓe fiya jaati
fiigon sukaɓe l'école ana hani accede saabu musidɗo yogaɓe ana fiya sukaɓe faɓe barma mimin yiiɗa feyi sukaɓe ana fiya cuɗi l'école ɗi ɓeɗa hani hollitede ɗate lobbi ɗiɓe hani jokkude le galle kayle cuɗi l'école ɗi gaɓe hana fiyede watti foti sukaɗe bonola fawit yottande ana hani fiyede ɗum ana natto saabe jommudu hula musidɗe mo janggata junggo muɗum
ewi jokko hoorejo fede dental saraɓe sukaɓe lekkoye mali birugol suka yoto jangnirde e ley galle keɗɗana dawdo sako
saraɓe ana hani teginaɓe sukaɓe l'école ɓe watti fo so ɓeɗa yal l'école soɓe tawriɓe kulleji bonɗi ɓe wonginaɓe ɓe hollitoɓe ɗate lobbi ɗiɓe hani jokkude caggal muɗum ɗum musidɓe ɗum a hani tegina watti fo soɓe sukaɓe ana jogui kulleji hono jamɗe nandan muɗum ko wawata masdaɓe leclasiidi
les élèves aben en classe
hono fo jangguidi suka tawe piiɗe wala hen bangal muɗum keɗɗana seydou loi o dunke kabaru jande
pour
jangude suka tawa fiyataguen musidɗo ana hani wattude haqqille e kulleji kewɗi fanɗene jamare le cuɗi l'école to jomum jangguinta toon caggal muɗum ɗum saraɓe ndu ana hani wattude koyɗe muɗum le jande sukaɓen ma sa wala cuɗi l'école tan wongo suka hani jangguinede sara fo ana jogui darorgal ko naari banggal eltude suka e nandal muɗum
ministre jande holti wiide piiɗe fewde sukaɓeɓe na heewi kuteji Mamadou Kanté yo jokko hoorejo jande leyre hokki taƴorol wiide rafi piiɗe sukaɓe yeddata fewi kabaru saria jande e kañum birki sukaɓeɓe
fiide suka ana natto saabe hewtunima kuteji hono misali barmu ndeemo ɗum saabi hannden so lamma fi dabireji yalla fiyagon sukaɓen ana accede cuɗi l'école ɗi saabu yoga e sukaɓe an toon a tawan torra fo huɓata calɗi mumen yoga meɓɓe ɗum wona sukaɓe hanɓe fiyede
ministre jande holti wiide sukaɓeɓen no mbawi jaati jogorode bangal jukgoji hono ribbugol e kudande muɗum musidɓeɓe kay soni gaɗi boppiji fewde sukaɓeɓe sikki walla ɓe jiidan e saria